M-Town Records.
Yo, you know we keep it real. We push through the limit, you know what I'm saying? Yeah, it's Black Chelsea, Disaster Vina, and Teddy Love. You know what I'm saying? Yeah, 1-2, check it out, y'all. Check it out.
Wajivunie kuwa star. Yeah, ni yupi kimbilio? Kati ya Mungu na chapa, kutengwa na jamii. Ama mzazi aliyekuzaa, umejaliwa mali nyingi ila mwenyimwa furaha. Nasikitika dada zangu mnajiuza kwenye mitaa. Mmesoma jila kuna mnatanga na vieti da. Upande wa pili madaa na tuangamiza. Taifa bila vijani kama kipofu ndani ya giza. Inanumiza kona ndoto zangu zitimi. Nabaki najiuliza mbona siku yangu haifiki. Nafanya kazi kwa nia, naongeza bidii. Na kuamini siku moja, tanelewa jamii. Epuka vishawishi, ushinde moyo. Rafiki so rafiki, mwenye loo ya choyo. Wamejawa na usaliti, na usela wakileo. Sitaji rafiki, Mungu pekee ananitosha.
An idea is clear, it's starting before rhymes. Nisikize pia na wazo njia before jams. Na tafakari, hustle ni kali, si slow down. Sikiza mistari, flow ni atari, let's go bounce. An idea is clear, it's starting before rhymes. Nisikize pia na wazo njia before jams. Na tafakari, hustle ni kali, si slow down. Sikiza mistari, flow ni atari, let's go bounce.
Kana nilipofunzwa na wazazi, niheshimu kazi nile. Sipotee kama nilivyopotezwa na bale. Nishike neno kabla ya tarehe. Nikikumbuka shida mana dhambi uanzishwa na starehe. Nitumie nafasi kwa roho, mwili na nafsi. Nishindane na muda ili nisipitwe na wakati. Vina, niwe na juhudi so bahati. Niheshimu leo mana kuishi kesho ni zawadi. Washikaji wanabusu moto, huku bado wanaishi vijiweni. Kijadili kuhusu ndoto toto, wakishua hawana mishale na ramani. Unatamani gari igeuke nyumba walale ndani. Kutanga tanga na kuhama hama, kutaisha leo kama bado tunaishi kwa drama drama. Kama zana za kilimo zishikiki, tutajuta kuzaliwa na kumlaumu sana mama. Vile tunaendelea kuishi sivyo, kama tuwezi kutengwa na matatizo. Unapojisafisha wisimizi, wanasema mkaidi alithi nchi. Asante.
An idea is clear, it's starting before rhymes. Nisikize pia na wazo njia before jams. Na tafakari, hustle ni kali, si slow down. Sikiza mistari, flow ni atari, let's go bounce. An idea is clear, it's starting before rhymes. Nisikize pia na wazo njia before jams. Na tafakari, hustle ni kali, si slow down. Sikiza mistari, flow ni atari, let's go bounce.
Chosili wakimbie, wazi game. Mikakati maarifa kwa chaga raza ubao. Malengo uongeza mia na nyingi gazabu. Karatasi biki noa kichwa kokotoa hesabu. Jinga siyo rafiki, mwache aende zake. Mwambie sayu rafiki, adili peke yake. Ipo wazi, alali zege. Nafunga kazi na zirusha, rasta za chege. Renge Jamaica, hip hop, tizi babra, teddy fighter. Machizi wanakatisha tamaa. Uzungu mezidi kizazi, boyshoga jamaa. Zimeza ngumu, zitadumu, sitaji usta. Miujiza kila tungo, wezo ni uandishi. Mamsia wana msimamu, wengi wao wanafiki. Sinyamazi, sifungi mdomo na sadiki. Domo la kaya, ili doja lina city.
An idea is clear, it's starting before rhymes. Nisikize pia na wazo njia before jams. Na tafakari, hustle ni kali, si slow down. Sikiza mistari, flow ni atari, let's go bounce. An idea is clear, it's starting before rhymes. Nisikize pia na wazo njia before jams. Na tafakari, hustle ni kali, si slow down. Sikiza mistari, flow ni atari, let's go bounce.
Yeah,
let's go bounce.
Let's go bounce.
X in the mix.
Yeah, yeah.
X in the mix.
Black Chelsea.
Yeah.